Hawasni Oromo America Kaba, United States of Canada Rawalitrufan, Engadda Galma Walgahii Kongressi America, Capitol Hillitti walgahuudhaan, rakkoo uummata Oromoo irra gahee jedhan miseensota mana marii Ameerikaaf dhaabilee garaagaraatti dhiyeessuun ragaa ba'an. Kan boodas achii qabanii hanga daandii guddoo Washington DC keessa jiruuf White House irratti argamu kan Pennsylvania Avenue jedhamutti hiriiruudhaan hiriira nagaa gaggeessaniiru. Qindeessitoonni sagantaa kana akka jedhanitti hiriira kanaaf nama kuma hedduutti godina garaagaraa keessaa walitti dhufe. Jarri dhufan kun maal jedha? Sooraatu qopheessee hirmaattota keessaa ka sooraan dubbiseen jalqaba.
Ani maqaan kiyya Fatiyaa Hassanii, takkaas immoo Fatiyaa Shaafiiti. Kaniin dhufe Kitchener Waterloo Toronto irraahi. Namoota baasa lamaa fi ol tahan nuti illee qilleensaan dhufne. Warri makiinaa ofii dhufeellee ni jira.
Walgahii Kongireesii Ameerikaa keessatti wal argine wanti guddoon asan fide maal?
Wanni as nu fide gargaarsa ilmaan Oromoodhaa biyya dhumaa jiru san bira dhaabbachuudhaaf dhufne. Fakkeenyaaf ilmaan keenya warri gartee diddaa gabrummaadhaa ka maastar pilaaniif jecha dhumaa jiran barattoota keenya hawwan keenya dubartii keenya tagaraa qabdu warri ajjeesaa jiru san dura laalaa isaanii dandeehuu dadhabneeti as dhufnee iyyannaa godhachaa jirra. Galatoomiyaatti illee.
Maqaan kiyya Jamaal Seed jedhama. Isteeta Koloraadoo irraa dhufe.
Koloraadoo irraa
nama 150 irraa haga nama 200 dhufe. Wanti guddoon hadha nu as fide dhimma uummata keenyaa, dhimma uummata Oromooti. Mootummaan Ameerikaa mootummaa abbaa irree tiif, mootummaa nama dhala namaa balleessu jiru, mootummaa ijoollee keenya fixu jiru, hawwatii abbootii fixu jiru akka. Qarqaarsa irraa dhaabuu barbaanna gaafatu jirraa jechaadha.
Tafarii Fufaa jedhama. Minnesotaadhaa dhufe.
Obbo Tafarii maaltu argisiisamtiiti? Mootummaan Ameerikaa Kongireesiin Ameerikaa maantolchi gaafachuu?
Miidhama ijoollee keenya irra gahaa jiru. Daa'imman keenya du'anii, maanguddoolee keenya du'anii. Kana gargaarsa Ameerikaatu akka Itoophiyaan kana gootu gochuu danda'ee. Kanaaf Ameerikaadhaan gargaarsa kanarraa dhaabaa jechuu dhufe.
Maqaan kan ka'e nuyi sadufte nama gama waliin dhufe.
Maqaan koo Saartuu Abdii Ohio State Columbus irraan dhufe. Haadha koo obbolaa koo fi adeera koo wajjin dhufe.
Miseensi Kongireesii Ameerikaa waan rakkoo Oromoo irratti waan hedduu dubbate. Wanti isaan dubbatan kun agam fudhatu waan warri jedhu kana agam fudhatu agam itti amantu.
Baay'ee hedduun itti gammada. Waan isaan jedhan waan deebii isa namni haasa'e irratti isaan laatanis hedduun gammada. Kongireesitti dhiyaachuunis sabjektiin kunis baay'ee hedduu na gammachiisa.
Isaa karaa nagaa gaarii.
Guyyaa gaarii.
Jawaar Mohaammed irraa walgahii oolmaa harka kan maal irraa barate?
Tokkoffaa uummanni keenya Ameerikaa kaabaa jiru waan lafatti hafe fakkaatu hirmaannaa jabaadha argaa jirra. Akkasumas immoo warri Kongireesii gaazexeessitoonni as jiranis fedhii guddaa hawwii guddaa akka qabanii fi hirmaannaa jabaadha irraa argame. Kun egaa jalqaba duraati bireefingiidha. Kan itti aanu hiriing yookiin immoo dhageettiin bakka Kongireesii fi seenaatiin jirutti godhama. Akkasumas seerri lama bahaa jira. Tokko kan Kongireesitti dhiyaatu jira. Kan lammataa kan seenaatti dhiyaatu. Milkaa'ina saniitiif baay'inni uummataa asitti mul'ate dhugaan irra himame bu'aa guddaadha qaba. Injifannoo guddaa na fakkaata.
Dubbi nami haqi tokko alatti dubbatu keessaa immoo tun haqi tokko.
Ilma Oromoo akka jiru kana akkuma taa'ee jirtanii yookiin ta'u sinuma arguu ilma Oromooti. Akka ammasitti baay'ifama arguu galanii addunyaa gaafa. Oromummaa kaabdanii, Oromummaa harkaa qabdanii, Oromummaa keessanitti jabaadha. Gizee ammayyuu nu gizee jalatti dalaga. Fagaruu inni kuusa jirtutti itti dubbannaa nu duraa lafa kaanyaa akkasumatti dhaaba dubbillee sunitti hin guddisuma. Yoo sun jiraanne faayidaa hin qabnuuti. Tokkummaa haa jabeeffannu fayyaata aadaan baga jirmatanii Oromummaa keessaniiti. Wanni irratti hundi wal geenyu dhaloota Oromummaa fi Oromiyaa irratti waan biratti boota joonni barbaachisu jiru naa jabaadhaa fayyaataa galatuun.
Nagaan gadaa Oromoo lama akka ta'e uummanni Oromoo akka Oromiyaa keessatti gahan araggaalee hunda keessaa tokkummaadhaan bahee Oromummaa Oromiyaadhaan falmatee jirutti Oromoon keenya Ameerikaa kaabaa keessa arra jirti nama ta'umsa irraa hunda dhufeen akkasitti. Uummanni keenya waan biyya uummanni keenya biyya keessatti dalagaa jiru uummanni keenya irraa suuraa hojii akkanaa hojjettu waan nama jabeessu. Gara fuulduraatti illee hoogganoota hawaasa keessanii dhaggeeffadha. Waldaa hawaasa keessanii jabeeffadha. Majjiirota keessan jabeeffadha. Bukutaana keessan jabeeffadha. Guddaa manguddoo keessan dhaggeeffadha. Wanni asitti baanee kararraa nu miidhaatii nu fayyaalee waliin irratti dhala jechuudha. Oromoo ta'uun isinirraa dhalatti biyyaaf irra deddeebiin suuraa ni
Maqaan kiyya Hassan Gammadaa naan jedhanii state Colorado Rand.
Warada briefing to contest Monique Jurkesa, Kanduba, Muske Jurkesa, and Amtoko, Maluba told Magala to you.
When you were the Dura, Suchimbia case, Jurufi, Jolendu Major, and if he merged Alanamuma, Kadita Majuru, Motumba Vieti, and a case at this Dagam Wisati, Yero Jalkabafi, Barota Jaman, Pinyawal Lamanda Rankeset, Yero Jalkabati, Frank Nargame, Umano Romo, Rako Nikabu, Asiti, Nurago, Visani, Yemeni. Wenarge nudagau isanit.
Isan nama kami tu Colorado.
Gara nama di Balama Jalenga.
Mana itu?
Red dunta jaruman tu kami. Ram Fagora. Garu suci biogura maju isani waliyo medalam untuk kora. Akan dia kenal ulfat tu si. Gara nama di Balama Tar.
Ada sahara naga.
Kalau tu mak.
Nama di bina nama terbuat jerambo makan ke? Senen. Sena thakeleti sena len warra herir baye nam Congress America full dur juke sato ko wajir kon manta sifit fakke na fonta maka do ofte tera tena kana imachu ko e jete wonde tema ko sanjer to
woni merkana dujra kausona ma kan bijette gal kon amma miti ka dal kabe qabso buleda qabso bule tema kan do e namuda dujra amma even if barsot ke yalle kai damani bakibwan Beckham ne akabarsa huka barsa physics ki patro huka didati heriyote safa hedutu garab sambo anda mane wanta kasu wangara na marsa waredu jira wa kasikan gaka ofsida dabde yo nodaga ene kuno asbu
Pennsylvania Avenue yohara mo hara gudda Washington DC ke sa Pennsylvania Avenue rijira namedi fina manta ragachu jukonun lu ba gamachola nati presidenti walda tokuma walda kristana oromo wadunya jechu dr warrefu testimony okana mo duga bay ke sa tanam tokko me want batte gaba fiti
echun want biye sana ke sa jiru dumatin jolle raga ajiru manina ke ake sa tinamoti de dumajirani akani abatu biye sana ke satti gedram sakata u sabi gafi adda qabu gafi adda e fataniru isakana motuman biye sana ke sa jiru gafi sabakana agge fate kara qajela fi kara nagate akasani ojini hojjetu isaratti kanaratti ibago chudaf kesuma biye sana ke satti mirginama akani kabajamu sunni demokrasi dugata e kane sabi biye sana ke sa jiru mirga sane tintin dimma ba e jira to kane alatu kanuma ibago chuda motuman mo serabi cha e ga injiru serabi cha chapsetu sabami daira inni kuna kane abatu
kaga tolgenye sa yena ga sa galato
ulfat
aye maka han kana timi esaru sabo
ana bali ban jelama magala Columbus Ohio radufe
san Ohio na magamedu
gar na madibba tokkotte hindiyana
randu tamma makina dukka
makina ofne lufne alkan gutu gar saat urba ofatuwe
mana betetani dustan manje chu dustan
gawab dumat want no lufne fi motummani USA huni kara qarshitin kara economytin motumma dictatorship wayane ka wijoletin fitajir sun kan morality economy le gargara jiru isa want tura kan want no jechu ni barbanu motumman kun diktatora akinni sanenjer sun demokratawa miti motumma diktatorati hingargarina hori kesan radaba ilolenten lumajirti jechu ni rofe eriya kiya nama jatani kun no jedam haga magala kenya kesa fudani hum duatti murtesani duai ragar humri gutu jijirani amma almost gar wagga kudani hida jiru jira ilmi oromo kaida jiru fi ka bifakana ani yu fakkenna fogga sagal manida ture wagga sagal hidame worre am birade am hanga ma kamani da jira nin jira wagga wagga gan ditta mi sanan da breka nun da kan beu sana du bacchu du heyo
amma worre hirira ti duraba yetene hirira nan basu su jo hana motu bacchu jira kai sa tokko tu na mi do na da batu jette amma microphone la fkete me man je chuju tanu gudona su bacchu jira samani magan kan ke enno do
magan ki habiba galgaloti no New York irranu nam ka gara kudani isheni kanati batwane no amma sirajje chujuru haje chanu matoromu hada batu jenna oromite ni falmanna jenna justice yes peace yes democracy na kana it amer itope ke sinjire batu jira wane no jachu jiru wana kana kana jachu
want to study him at sanifa aga misanjala kaba aga mabda san bidan
duga yo duga wa kuma beka garu wakin wargine ti dubbi tuwana yanu rakudani rakoti yasani lenu le rakoti na laki dasa agarte du kusine du banne ya yu himanne waril le rakoti yasa ya yu argine ya mantu batti sarrati lalulu le ni lalla jirani jirani so abdi ka binara kumati be khata duga
stop feeling
ayo botishite waqamma white house tolargine president waldam hawas oromo minnesotaati olmar dakan olmagalat tokamir argite
kuma goyi argitu kana namonni kuma tamam baye bakkana argate akatilmama kenate kuma kudani ol jennetin ilalla line ni sa bae deera hangamali lama hagashani deera uga irrat ka hundae wante tokko tokkon namasadi zanagani etan sudan katae congressional visit yoki ammo worra congressi bradeemuni rakko ummata ke naratti akatar kanfi addada fudatan gargarta motumma sandra godan akka uguran akasma sammo akuma european unionin base resolutioni qabataman motumma san kara dogoggora de manira akada batan godu akka dabarsu kana gafataatin turre wolgeti gara afurtama tutai stedo hundarra namonni dufan kuni garini sa walgayi lama walgayi sadi walgayi afur akkas be lamachuni fakkenna gama Minnesota hiti delegation in Minnesota senator Amy Wolin senator Al Franken Wolin Betty McCallum Wolin congressman Tom Emmer Wolin akkas masammo senator Bernie Wolin walgan akkas masammo worri state of Brara dufan like Oregon Illinois Chicago Colorado Florida, California, Iowa, Ohio, Maryland, hundinu Boston, hundinu bakabuota isani wolin wolgahani waraqa gafiq abdu itkenen bakabuani worra filataman hunin nanno tan bakabuani worra sitojetan seneti worra mana mare olana hao sinamo mana mare gadana yecho so worri tanni wolin mariatan feriri kun bifaqin domina qabun bifa ba'e baredan wanti hirira kana fakken nagodu karan irra demne kara presidentin motumma america yero flatametini garama motumma tit mudamu kara inni irra demetin gar white house igal kana hirir kenna captain mana mare motumma america irra kae white house amma kana kumar gitu white house afot argamna wolgayin kun dugamanu hala garin motumma america titti himun danda amezin jira median ak nbc asirra targametin jira ak voa asirra targametin jira sinu kaka omn oromo tv kaka bbc kunni hundinu argamani tinjirani abdi gudda qamna akka kunini hubanno argate tini motumma ethiopia ratti ilaaji tan qaban ummata biyesani ti furmata katawu tattafinu rabar baci go daje
Justice in Ethiopia! Justice in Ethiopia! Justice in Ethiopia!